ndipo Yesu ndi ophunzi ake anawolokera tsidya lina la nyanja. Kumeneko adakumana ndi munthu amene anali wogwidwa ndi ziwanda. Munthuyu ankakhala m'manda moyo wake wonse ndipo anali wamphamvu kotero panalibe munthu amene akadatha kumanga zingwe komanso ankadziyekacheka. Munthu uja atamuona Yesu Khristu anamthamangira namugwadira nati, "Yesu mwana wa Mulungu, kodi tili nanu chiyani ife? Kodi mwadza kudzationonga nthawi yathu isanakwane?" Ndipo Yesu Khristu anamfusa nati, "Dzina lako ndani?" Ndipo munthu uja anati, "Ndine chikhamu, popeza tilipo ambiri." Ndipo pambali pa nsinjewo padali nkhumba zokwana 2000. Ndipo ziwandazo zidampempha Yesu kuti asaziononge koma kuti azilole zikalowe mu nkhumbazo. Ndipo Yesu Khristu anazilamula ziwanda zija kudzalo kuti zilowe mu nkhumba ndipo zose zidamira madzi nkhumba zija. Koma anthu anapita kwa Yesu naona munthu wogwidwa ndi ziwandayo ali pomwepo atavala komanso munthu wake utabwelera. Ndipo iwo adachita mantha. Nawapilikitsa nati, "Chokani kuno, chokani." Ndipo munthu wogwidwa ndi ziwanda uja anampempha Yesu nati, "Ambuye, mundilole ine kuti ndipite nanu kumene mupitako." Koma Yesu adamuza munthu uja nati, "Pita ukawuze abale ako zimene Mulungu wakuchitira." Ndipo Yesu ndi ophunzira ake anachoka dera limenelo.